sam vuela, yeah. Bila kuchoka in this game called life, I'm a high stakes gamble. Unadharau miguu ya kuku, si ndio iliyobeba mboga. Unajiita chief kuka, ugali ujui kusonga. Nipe dili, masela, we on air. Nipe kila biti, uone navyotembea. Mnachokimisi hamkijui mpaka kitapotokea. Marapa au ni mbali, ndo maana nawaonea. Kuni chenga na anasa so rahisi, na nikiamua kwenda yani siendi kwa masharti. Mfukoni hauna kitu naitwa baby au shtuki. Wanajifanya wanakupenda kwa ajili ya ulafi wa change. Na moyo wa kutoa na kuzisaka tena. Wazee wa mifumo hata ukiwapa tarudi kukuomba tena. Na usipowapa wakumbuki uliofanyia wema. Wezi sake weka hazina alafu rudia tena. Nakimbiza mwela
macho kwenye pepa na tunapeta kisila. Speed mwendo kazi na wanga nafunga tila. Wanga nafunga tila. Tunakimbiza mwela macho kwenye pepa na tunapeta kisila. Speed mwendo kazi na wanga nafunga tila. Wanga nafunga tila.
From the ghetto kwenye nyumba ya mikosi. Toka mtani mepigika mpaka leo naitwa bosi. Haikuwa rahisi, kuna muda nilihisi na mikosi. Ila bado nkapambana nikafosi. Nakimbiza kila mishe natimiza. Bila kuchoka kwani chini kuna umiza. Wanatamani kitu niache siweze fika. Mina chama goma na kila siku zinaitika. Toka street migo migo di Coachella. Nakimbiza bwela twatabite kakapela. Big moves, misi naga utani kwenye ela. Na nakubalika na madam, so to my seller. Real nigga while I's checking na makima. Shakwa style, but I never change my demeanor. Nakimbiza mbwela kila mstali wezi pima. Nakitimba kila chaka, ujwe disaster kila fina.
Nakimbiza mbwela, acho kwenye pepa na tunapeta kisila. Speedy mwendo kazi na wanga na funga tila. Wanga na funga tila. Nakimbiza mbwela, acho kwenye pepa.
Yeah, Jimmy straight out of flying saucer. Lyrically natural, gifted African night stalker. Top owner kwenye share ya vina na counts. Ziko chele ya pina na hang street na mabad monsters. Oh Sullivan, so mtu wa mitulinga. Ila naolewesha kami tungi ba. Poetic exhibition bro njo check. Nimbakiaji kama Motek. Oh yes. Rada haini so meduma thanks solo. Himi seleka o sencholo. Nashimika na mababylon kwenye empire. Nikikuweka kwenye target uko sembaya. Dele nafua tembo, dele nafua mamba. Nakuwa mwamba na kulewesha kapiwa ganja. Sina utani bwana, ndakupa mikosi. Utajua namba lafi yako scripted bro, vua gamba. Acha kudanganya watoto, uko pua kaka. Mina ndika kopo, takabla ujajua stanza. Dimu nda wazimu koyo ni heshimu dogo. Haufiki zogo, kijibu fiongo na vua pampers. Na levels nasatiwa juu elegantly. Natakiwa kuwa fuku beba trailer this big. I'm a case study hard case. Shit mad heavy bro, elephant shit.